Yeah, we. Yeah. D.
Nasoka kumula bakute kitoko.
Nganyirira.
Yegwe.
HBM mudade mi come back again.
Yeah.
Jabamandi
D.
Ati moje production band. Nota we numa amazi genjo yokunwa gwe. Ne wemba mulwade omusa wanzi janja bagwe. Wemba nyize ngande taka mweni legwe. Yegwe. Sose kumanya tobango magalorina kulabye nokubolo byonna nembyera bila sirina chenina era manidi yondaba naye atenja galobe wange ngateria kugamba ku nsaba busabi siragira mukwano ngombera kuniya watenange silivawo kuli choyo ya my baby kibera wawo bere musawo wange nganze dokitawo watawe numa amazigenjo yokunywa gwene wemba mulwadde omusawo nzijanja bagwe wemba nyize ngande taka mweni yegwe sente lwembuze ngasabire mikisa yegwe omulungi mubalungi ze noze gwe buli kirungi aganyabo kiraba kugwe ye omulungi yegwe yade balekesa balinga nendegeya bakimanya omukisa gwa mukama tegulogwa ndi wabigere balina sente nemotoka balasana wirabye baba bagamba mbu obunene bwa musalo oyo talina namotoka nakasente talina jazi kyakola bunyama naye kukakasa yezamanya okubikola mbikola bebi towakana yade balegesa balinga nendegeya bakimanya omukisa gwa mukama tegulogwa ndi wabigere balina sente nemotoka balasana wirabye baba bagamba mbu obunene bwa musalo oyo talina namotoka nakasente talina jazi kyakola bunyama naye kukakasa yezamanya okubikola mbikola mabebi towakana tawe numa amazi genjo yokunywa gwe ne wemba mulwadde omusawo nzijanja bagwe wemba nyize ngande taka mweni yegwe sente lwembuze ngasabire mikisa yegwe omulungi mubalungi ze noze gwe buli kirungi aganyabo kiraba kugwe yegwe omulungi yegwe ekibye mugadi ze nombalidde kugwe ati mona ye mulaba nabalidde kugwe ono nolibona babalidde kugwe omulungi yegwe beautiful girl.